Tundu garumana wimana Nawe wamugerete wija Atigeza kora Agerana kubimani kirwa Disilaria Egana Yesu nugarumana wimana Nawe bamugeretse wija Atigeza kora Agerana kubimani kirwa
Asigaru rukundo, hirari awe.